Lenzula lelele yuashi abantwana ekhaya. Vuka mnganami sosebenzula lelele yuashi abantwana ekhaya. Mawubuyele makhaya uzothi buwenzani lapho ukhona. Mawubuyele makhaya uzothi buwenzani lapho ukhona. Nasemfuleni uyabona impilo inzima. Siyazabalaza. Nasemfuleni uyabona impilo inzima. Siyazabalaza. Vuka mnganami sosebenzula leleni washiya abantwana ekhaya. Vuka mnganami sosebenzula leleni washiya abantwana ekhaya. Mawubuyele makhaya uzothi buwenzani lapho ukhona. Mawubuyele makhaya uzothi buwenzani lapho ukhona. Nakule mandi uyabona ngeyimpilo enzima. Siyazabalaza. Nakule mandi uyabona ngeyimpilo enzima. Sabala sendeji ha mali 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 sona wena ha muti mali 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 ha muti mali 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 sona wena ha muti mali 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 ha muti mali 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 sona wena kova ngisebenza kanzima kanjena ngehlangekuba ngifuna yoni ma. Kova ngisebenza kanzima kanjena ngehlangekuba ngifuna yoni ma. Ngoba sihambe singalweni sawusehla senyuka.